السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، فما أزكاه أصلا ومحتدا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، balawanga wukundika pamaso pa Allahu subhanahu wa ta'ala amini tilimozi munthawi ino ndati tigayulani mau pang'ono nkhani yokhudzana ndi masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Monga mmene mudziwa, chipembedzo chathu ndi chipembedzo ndithu chomene chimalongosola china chilichonse kumbali ya mbili yake, ni mbili ndithu yoti ndiyodzika bwino lomwe. Choncho kwa munthu wina aliyense ayenera ndithu kuzindikira bwinobwino mbili ya chipembedzo chimene cha Chisilamu. Chimodzi chimene tingathe kuzindikiramo kwambiri mu chipembedzo chimene cha Chisilamu ndi kuti kuyang'ana kumene chipembedzo chathu chikuchokera. Tiona kunena kuti chipembedzo chathu ndithudi chikuchokera kwa Allahu subhanahu wa ta'ala kudzera mwa mtumiki wake alaihi salatu wasalam. Ndi mtumiki alaihi salatu wasalam atapita, naonso anabwera masahaba radhiyallahu anhum pambuyo pa iye. Ndicholinga chofuna kufalitsa chipembedzo ngati chimenechi. Ndiye nkhani yayikulu yomwe tingakumbutsane lero, mʼbale wanga wolemekezeka, ndi nkhani yokhudzana ndi masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Timudziwa sahabi ndi ndani, komanso zoti ife tiyenera kuchita kumbali ya iwo ndi chiyani, komanso kodi ndi chifukwa chani Allahu subhanahu wa ta'ala anawasankha anthu amene wawa kumusankhira mtumiki alaihi salatu wasalamu kuti akhale mtsatira ake. Zimene zimbalongolemekezeka ndi zimene tingathe kufotokozana mu nthawi ngati ino. Choncho Allahu subhanahu wa ta'ala mu Qur'an akufotokoza kunena kuti wasabikuna al-awwaluna min al-muhajirin, anthu oyambirira amene anadutsa kale mu anthu amene adasamuka nasiya manyumba awo ku Makka kunka ku Madina. Wal ansar, komanso nawo asilamu aku Madina amene zili nzika za ku Madina komweko. Walladhina taba'uhum, komanso ndi onse amene anawatsatira iwo pankhani ya chipembedzo bi ihsanin, maubwino auti radhiyallahu anhum, Allahu subhanahu wa ta'ala awasangalalira iwo. Waradhu anhu, komanso nawo amsangalalira Allahu subhanahu wa ta'ala. Waadda lahum jannatin tajri min tahtaha al-anhar, komanso kunena kuti Allahu subhanahu wa ta'ala wakonzera iwo minda ya mtendere yomwe zikaendelera pansi pakepo mitsinje. Khalidina fiha abada, iwo akakhala kumene kumpaka muyaya. Dhalika alfawzu alazim, choncho kumene kundiko kupambana komwe kuli kwa ukulu. Iyi ndi aya kamene kuti vesi imene Mulungu subhanahu wa ta'ala akutifotokozera inu ndine nkhani ya ophunzira kamene kuti otsatira amtumiki alaihi salatu wasalam. Ulemelo wawo ndi otani? Mpaka ifelo lino timawapemphera anthu amene waduwa kwa Allahu subhanahu wa ta'ala kuti Allah awasangalalire iwo. Choncho abalengolemekezeka, anthu ngati amene wawa ndi anthu amene ali wolemekezeka kwambiri, koma chabwe mina wake ife sitimatha kuzindikira bwino lomwe. Mchifukwa yake nthawi zina timatha kugweramo ndithu mu zinthu ngati zosayenera kumanenera masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Choncho balengolemekezeka, maulama atakhala pansi ndi kuganizira bwinobwino, komanso pambuyo poti awerenga mabuku iwo anaganiza zoti afotokozepo pang'ono nkhani za masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Kuti kwati tikamati sahaba ni ndani? Tikamati sahabi ni ndani? Choncho sahabi mbalongo limekezeka auti ni munthu wina aliyense amene ali wokhulupirira anakumana ndi mtumiki alaihi salatu wasalamu, komanso namwalira iye ali munthu msilamu. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام أمين ينجي نجي صحابي أمين تكم نينبان choncho tikamane na santu amene wakuti amene anakumana ndi mtumiki alayhi salatu wasalam ali pa chipembedzo chisilamu komanso na amwalira achi pa chipembedzo chimene chichi tikulowetsamo wina aliyense amene anakumana naye kaya nthawi yaitali kamenanso nthawi yochepa choncho mbalango lemekezeka wina aliyense yemwe anakumana ndi mtumiki ali wokhulupirira kaya anakhala naye pamodzi nthawi yaitali kamena nthawi yochepa nayenso amawerengedwa ngati ndi sahabi komanso wamani rawa anhu au lam yarwi win aliyenseso amene analandira uthenga kuchokera kwa mtumiki alayhi salatu wasalam kapena sana alandire hadithi ine iliyonse nayenso ndi amawerengedwa mugulu la wotsatira a mtumiki alayhi salatu wasalam wamani ghaza maahu au lam yaghzu chimodzimodzinso kaya ni munthu woti anamenya nkhondo pamodzi ndi mtumiki kapena sana amenye nkhondo nayenso ndi sahabi nangati iye anakumana ndi mtumiki alayhi salatu wasalam ali munthu wokhulupirira namwaliranso ali munthu wokhulupirira komanso mu mau amene wawa mukulowa monso anthu ena amene anakumana ndi mtumiki koma sana muone kamba kavuto lomwe anali nalo makavuto mwachitsanzo ngati vuto losaona ili ndi vuto lachilengedwe limene ife sitingachitire mwina koma iwo ngati anakumana ndi mtumiki alayhi salatu wasalam munthawi imene yoyo ali anthu wokhulupirira komanso namwalira ali pa chipembedzo cha chisilamu iwo ndithudi amawerengedwanso mugulu la anthu amene wawa umtsatira mtumiki alayhi salatu wasalam kodi nanga anthu amene wawa ndi chiyani chomwe chili choyenera kwa ife kuti tingawachitire choncho balango lemekezeka akunena kuti yajibu ta'zimi jamia ashabi nabii sallallahu alayhi wasallam akuti ndizoyenera ndithu kamena kuti ndizokakamizidwa kwa wina aliyense wa munthu silamu kuti alemekize apelekepo ulemu kwa masahaba wonse antumika alayhi salatu wasalam kwa otsatira ose antumika alayhi salatu wasalam walkaf an mata'inihim komanso ayenera ndithu kupewa kusiya kutena china chichonse chosonyeza kunyoza kapena kutonza mbili ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum choncho balongo lemekezeka masahaba radhiyallahu anhum ndi wanthu amene Allahu subhanahu wa ta'ala adawasankha kuwasankha kumene kwa kumwe Allah subhanahu wa ta'ala anawasankhaku tikuyenera ife kupekapo ulemu kwalemekeza anthu ngati amene wawa komanso ndi kusiya kwanyoza kaya ndi munthu wina amene kunyoza nkhani yokhudzana ndi wophunzira antumiki alayhi salatu wasalam ife tiyene kuonetsapo kanthu komanso akunena kuti wa husni dhanni bihim komanso ifeyo tiyenera ndithu kumawaganizira zabwino masahaba radhiyallahu ta'ala anhum chifukwa tikati tione wasiya umene mtumiki alayhi salatu wasalam adatisiyira pankhani ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum ndi wasiya umene uli wabwino kwambiri mtumiki alayhi salatu wasalam muhadithi yolomekezeka anafotokoza kunena kuti Allah Allah fi ashabi la tattakhidhuhum gharadan min ba'di faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum wa man abghadhahum fa bibughdhi abghadhahum wa man adhahum faqad adhani wa man adhani faqad adallah wa man adallaha fayushiku an yakhudhahu. Iyi ndi hadithi yomwe mtumiki alayhi salatu wasalam anayifotokoza pokamba nkhani ya wasiya umene anatisiyira inu ndine kumbali ya masahaba amenewa choncho mtumiki alayhi salatu wasalam kufotokoza kwake adanena kuti Allah Allah fi ashabi muopeni Allahu subhanahu wa ta'ala kumbali ya otsatira anga musamawa pange zinthu zosayenera muyenera kumuopa Allah subhanahu wa ta'ala kumbali ya anthu amenewa la tattakhidhuhum gharadha min ba'di choncho musazawa pange masahaba angawa kukhala ngati chinthu choseweretsa pambuyo poti ine ndapita choncho abalengwa lemekezeka tikupunzirapo kuchokera pamawa amenewa kunena kuti masahaba ndi anthu ndithu aulemerero wawo omwe mtumiki alayhi salatu wasalam anafotokoza kunena kuti ndithudi amenewa tisawapange ife kukhala ngati anthu owaseweretsa pambuyo poti mtumiki alayhi salatu wasalam anatisiya faman ahabahum fa bihubbi ahabahum ndi akunena kuti wina aliyense yemwe angawakonde masahaba radhiyallahu ta'ala anhum ati awakonde iwo chifukwa cha mtumiki alayhi salatu wasalam ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم كمان سو يو أمين أما كويسيد وان دي صحابة رضي الله تعالى عنهم أين لكو أبكي لما صحابة كان بكم كي وانتو ميكاليه صلاة والسلام ومن أذاهم فقد أذاني choncho wina aliyense amene angapeleke vuto kwa sahabi wina aliyense ndithudi ayenera kudziwa kuti vuto limeneli wandipatsanso ine waman adhani fakad adhalla sono munthu amenenso angandipatse vuto ine nayenso ayenera kudziwa kuti wapeka vuto kwa Allah subhanahu wa ta'ala ngati munthu angayime pawera ndikumanyoza masahaba radhiyallahu ta'ala anhum dziwani kunena kuti cholinga chawo timakhala kunyoza kumunyoza ntumika alayhi salatu wa salamu. Ziba kala ngati iye wa mnyoza ntumika alayhi salatu wa salamu. Pamene muntu amene wa mnyoza ntumika alayhi salatu wa salamu. Ndichi mozi mozi muntu kuima poena dukuma mnyoza Allahu subhanahu wa ta'ala. Waman adhallah fayushi kwa ya khuthahu. Choncho wina aliense amene wa mnyoza Allahu subhanahu wa ta'ala. Autindi kwa pafubi kuti Allahu subhanahu wa ta'ala ampatse chilango mwosa vuta. Mbalango le mekezeka. Apa tukwona kuti Allah subhanahu wa ta'ala kabena kuti ntumika alayhi salatu wa salamu akutipa tsapo ifeyo ndithu nasiha akutipa tsapo ifeyo ndithu malangizo pankhani ya ophunzira ake kuti iwo ndi anthu ndithu amenefe tikuoneka kuonetsa chikondi chathu pa iwo tisatengerepo mwayi kupita kwa ntumika alayhi salatu wa salamu woti ife tizowatonza masahaba radhiyallahu ta'ala anhum lelo zomvesa chisoni anthu akuima poyera kumanyoza masahaba radhiyallahu ta'ala anhum munjira zosiyana siyana choncho ena mwaife tikuika zitsanzo zosiyana siyana kuti masahaba radhiyallahu ta'ala anhum ana ali wanthu watali choncho ife tikaona masahaba radhiyallahu ta'ala anhum timatenga ngati ndi wanthu amene anali atali atali choncho tikaona masahaba radhiyallahu ta'ala anhum ndi mbili yao mupeza kunena kuti mbili imene yoti as masahaba radhiyallahu ta'ala anhum anali atali atali ndi mbili yomwe ili yachabe kwa mbili anthu ambili masiku ano akuilo welela choncho mbalango alemekezika tikuyenera kubweza ndithu nzeru zathu tibweze zolankhula zathu pang'ono kumbali ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum sibwino munthu kumuona munthu wantali ndi kumutcha kuti zina iye ndi sahaba munjira yogemula zimenezi ndi zinthu zomwe zili zachabe kwambiri Allah subhanahu wa ta'ala akuache melela masahaba radhiyallahu ta'ala anhum munjira zosiyana siyana mbuku la Qur'an mmawu ake Allah subhanahu wa ta'ala anafutukoza muaya ina kunena kuti kulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina astafa nena iwe ntumiki kunena kuti kutamani dokonse ndi kwa Allah ndipo mtendee wa Allah ukhale kwa kapolo ake amene yana wasankha pamau amene wawa Allah subhanahu wa ta'ala akufoto kuzapo ubwino wa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum kapena kuti ulemelero wao mmene akutuzira Ibn Abbas pa aya imene akunena kuti ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam istafahumullahu li nabiyihi alayhi salam aya imene ikufoto kuza nkhani ya otsatira antumika alayhi salatu wa salam Allah subhanahu wa ta'ala anawasankha iwo kumusankhira antumika alayhi salatu wa salam ngati otsatira ake choncho tikanga nasuma hadithi antumika alayhi salatu wa salam na yenso antumika alayhi salatu wa salam anachemelelapo pankhani ya masahaba amene kunena kuti la tasubu ashabi wina amainu asaime puila ndi kumasuwa chochita maloma ake ndi kumatukwana otsatira anga musatukwane otsatira anga fa walladhi nafsi biyadihi chifukwa ndithu ndikulumbilira uja yemwe mzimu wanga uli mmanja mwake law anna ahadakum tingakhale kuti mmodzi mwa inuyo anfaqa mithla uhudin dhahaban atapeleka chopeleka cha ulili zochuluka kwambiri ngati phiri la uhud ili gwalide yekhayekha auti ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu ndithudi sanga fike ngakhale size ya zinshito za mmodzi mwa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum chingakhale gawo lake la zinshito za masahaba radhiyallahu ta'ala anhum choncha balango olemekezeka tikuyenera ndithu kumalemekeza anthu amene wawa chifukwa ndi anthu amene anatsogoza kale zabwino zawo ku akhira iwo ndi anthu amodzi amene anatekana ndi dziko lapasi choncho akunena kuti zinchito za masahaba radhiyallahu ta'ala anhum auti zingafanane ndi zochita zathu chingakhale ife titapeleka chopeleka chaulele zochuluka kwambiri zofanana ndi size ya kukula kwake phili la Uhud choncho malengo limekisika tikuyenela ndithu ifeyo kumalemekeza masahaba radhiyallahu anhum menda nenela kunena kuti wina aliyense yemwe akunyoza masahaba radhiyallahu ta'ala anhum nje kuti iye akufuna apo china chake akufuna kwasokoneza wathu kumbali ya buku la Allahu subhanahu wa ta'ala ndi sunna ya mtumiki wake alayhi salatu wasalam. Win aliyense amene akuima poyera ndicholinga chofuna kunyoza masahaba radhiyallahu ta'ala anhum munjira zosiyana siyana adziwe kunena kuti iye akunyoza Allahu subhanahu wa ta'ala kumaso akunyoza mtumiki alayhi salatu wa salam. Munga mmene mau a Imam Malik ibn Anas rahimahullah akufotokozera Imam Malik ibn Anas iye amafotokoza nkhani za anthu amene wa amene amaima puyira ndikumatukwana masahaba radhiyallahu ta'ala anhum kunena kuti inna haulai akwamun ndithuda anthu amene wa amene amatukwana masahaba radhiyallahu ta'ala anhum amene watu ndi wanthu aradul kadaha fi nabi sallallahu alayhi wa sallam amene cholinga chawo ndichoti amafuna kutonza kumutonza mtumiki alayhi salatu wa salam munjira zosiyana siyana falam yumkinuhum dhalika koma zimenezo iwo sizinawathekele iyayi panthawi imene anaona kuti zolinga zawo sizikutheka fakadahu fi ashabihi ndiye iwo anapezerapo mwayi onyoza ophunzira antumiki alayhi salatu wa salam hatta yukal ndicholinga choti zisinenedwa kunena kuti rajulun su mtumiki alayhi salatu wa salam ni munthu woyipa walau kana rajulan saliha kuti iye akanakhala kuti ni munthu wabwino lakana ashabuhu salihina ndiye kuti otsatira akeso akanakhala abwino choncho abalengo alemekezeka munthu kuima puyira ndicholinga chofuna kumanyoza masahaba radhiyallahu ta'ala anhum munjira ya chipongwe kapena munjira yofuna kugemula kumugemula munthu ndi dzina la sahabi dziwani kunena kuti ndi chinthu chomwe chichoyipa kwambiri ndi chinthu chimwe chichosayenera tikaonetsetsa pambiri yathu ya Chisilamu choncho tikhoze kuona kuti pali ndithu hikima kapena chiphunzitso chachikulu chimene Allahu subhanahu wa ta'ala anawasankhira anthu amene wa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum pali chiphunzitso ndithu chachikulu kwambiri chimene Allahu subhanahu wa ta'ala anawasankhira masahaba radhiyallahu ta'ala anhum kuti akhale omtsatira mtumiki alayhi salatu wa salam chachikulu chimene Allahu subhanahu wa ta'ala anawasankhira anthu amene wawa akuti Allah subhanahu wa ta'ala anawasankha powaika anthu amene wa step imene ya usahaba step ya anthu omtsatira mtumiki alayhi salatu wa salam akuti difa'an anil kitabi wa sunna ndicholinga choti iwo akhale gulu limodzi la oteteza buku la Allahu subhanahu wa ta'ala wa sunna komanso ndi sunna ya mtumiki alayhi salatu wa salam njila ya mtumiki alayhi salatu wa salam wa usulu lislam min nahiya komanso ndi kuti iwo atetezenso chisilamu mbali ina abalangu alemekezeka ichi ndiye ndi hikima kamene kuti ndi chiphunzitso chimene chilipo kumbali yoti Allahu subhanahu wa ta'ala anawasankha masahaba amene kukhala omtsatira antumiki alayhi salatu wa salam choncho chifoti Allah subhanahu wa ta'ala anawasankha iwo kuti akhale ngati oteteza buku la Allah komanso ndi sunna ya mtumiki alayhi salatu wa salam nchifukwa yake masahaba radhiyallahu ta'ala anhum anapilira munjira zosiyana siyana kumbali ya chipembezo chathu cholemekezeka cha Chisilamu masahaba radhiyallahu ta'ala anhum anapilira kumazunzo siyana siyana omwe amawalandira kuchokera kwa anthu mamushirikina apa Makka ndicholinga choti iwo apulumutse chipembezo cha Allahu subhanahu wa ta'ala ndicholinga chofuna kupulumutsa chipembezo cha Allahu subhanahu wa ta'ala choncho mbalango alemekezeka mukati uonetsetse bwinobwino tipeza kunena kuti masahaba radhiyallahu ta'ala anhum chingakhale timaona ngati ndi anthu osayenera kulandira ulemu abalongo lemekezeka chingakhale timaime ife poyera kumawanyoza masahaba radhiyallahu ta'ala anhum tikati tifufuze tiona kunena kuti masahaba radhiyallahu anhum anavutika kwambiri chifukwa cha dini imene ya Chisilamu ena mwenyu amene anavutika mwachidule ndi Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu ndi munthu mmodzi amene ani msilamu amene anavutika muntawi yantumika alayhi salatu wa salam. Iye anali kapulu wa bwana wina wake Umayya bin Khalaf. Choncho bwana ake wa ndizambili zimene amamuone sela Bilali radhiallahu ta'ala anhu mjila ya mazunzo. Ndicho linga chofuna kuti amtulu se mchipenzo ya Islamu. Zina mwaizo ati amatenga chingwe ndikumanga mkosi la Bilali radhiallahu anhu. Ndikulenga chingwe chikwana. Ndicho linga utazi mkoka Bilali radhiallahu anhu. Azizungulia nae museu, azizungulia nae mizi. Choseja balengwa limikizika Bilali radhiallahu anhu. Sisi mampangisa zimene zikuti asiye chipembedzo chake, koma ye kunali kupitiliza chipembedzo chake. Ndi mavuto anji omwe fita kumana nao, posa mavuto ngati amenewa. Siwo kawo mavuto ome Bilali radhiallahu anhu anakumana nao. Ntawi zinanso Bilali radhiallahu anhu bwana akewa ama mtenga na mpitisa pa mchenga umene uliwote ntakwa mbili. Ufotokoza ama fotokoza na kuti mchenga umene u ni mchenga umu uliwote ntakwa mbili. Mwasaizi yoti wina wake atenge pisi ya nyama ndi akaponye pa mchenga umene ukoza kupia buno bwino mtu ndikuja ili ya kupia buno bwino. Chonch ama mtenga Bilali radhiallahu anhu nduka mgoneka pa mchenga ngati umene uu. Komanso sizo kazo ama tenga nso chimwalanso chechikulu chimene chicha moto na msanjika nso pachidali chake. Abalangwa limekezeka, amene wandi ena mama sahaba radhiallahu ta'ala anhum, amene anazunzika kamba kachipembezo chatu. Choncho abalangwa limekezeka, antungata amene wa, ndi antu amene fetikuwe nina kwa hale mekeza, kamba kanchito yota mandika imene wanatikugirira, mbali ya chipembezo chatu chimeneji. Tikaunanso ena mantu amene anazunzika muntaye ntumika alayhi salatu wa salamu kamba kachipembezo chimene ndi Khababu ibn al-Arat radhiallahu ta'ala anhu. Khababu ibn al-Arat ni muntu mmozi yemu anagwida ukapolo muntawi ya ujahiliya. Muntawi yomwe chisilamu chisanabwele. Choncho yata kwida ukapolo chonchi auti anagwilidwa ndi mzimai wina wake ochedwa Ummu Anmar. Yemwe analinga tibwana wake. Choncho chisilamu chitabwila. Auti Khababu ibn al-Arat anaonetsela chisilamu chake pamaso pantumika alayhi salatu wa salamu. Iye atalowa chisilamu auti bwana ake wazimena machita anayamba kumuzunza mujazo siyana siyana. Chilango chimene chinali chachikulu kwambiri chimene anamzunzira iye, chimene anachigwilisa nchito pomuzunzira iye chinali moto. Choncha mbalenga mkizika, mzimai amene anali kutenga chitsulo chimene chicho tenta kwa mbili timoto. Na chika chitsulo chimene chichi pa msana pa Khababu ibn al-Arat radhiallahu ta'ala anhu. Ndicho linga choti ambwezi letse kukafiri. Iye atuluke nso chipembezo cha chisilamu abwilele kupita kuchipembezo cha chikunja. Mbalenga mkizika, mwa Allahu subhanahu wa ta'ala taonani hadith yomu akufoto kwa mwino wake Khababu ibn al-Arat. Ash-Shaabi akufoto kwa kunena kuti saala Umarun radhiallahu anhu Bilalan. Sayyidina Umar radhiallahu anhu ntawina yake ana mfusa Bilal radhiallahu ta'ala anhu amma lakia minal mushirikina. Nkani yokuza na nima zunzo ena amene ya na akumana nao kuchokela kwa antu mamushirikina ndi otani. Kuma Bilal radhiallahu ta'ala anhu asana yanke fakala Khababu. Khababu iye ada yankula kunena kuti ya amira al-mu'minin, e inu mtsogoleri wa antu okulupilila, umvur ila dhahri, ine yetu sindi yankula china chiri chonse ai, kuma maloma ke tangona ni kumsana kwa ineku. Fakala Umar, ndi Sayyidina Umar radhiallahu ta'ala an, iye ada anena kunena kuti mara aitu kalyaum, ndithudi ineyo chibadwireni sinambe ndaonapo zonga zimene ndaona lero lino, zonga zimene ndaona lero lino kumsana kwa Khababu ibn al-Arat. Kal ndipamene Khababu ibn al-Arat ada fotokoza kunena kuti au kaduri nara, iwo wanditu antu makufar, antu mamushirikina. Kumanso amene alibwana yake acha Ummu Anmar anamu yasira iye moto. Fama atfaha ila wada kuzahari, kuma ndithudi moto mene wanandi yasira ine ndikundiponya pa moto mene u. Autipalibe china chichonse chimene china atimisa moto mene u kungo patula mafuta ochokela kumsana kwanga. Ndi amene ada atimisa moto mene u. mbalangwale mekezeka ukati ufufuze bwino tipeza kunena kuti ndithudi masahaba radhiyallahu ta'ala anhum ndi anthu amene naonso ali ndi gawo kumbali ya mbili ya chipembezo chathu choncho anthu ngati amene wawa tikuyenera ife kuwalemekeza kwambiri tikuyenera ife kuwalemekeza tipeleke ulemu wathu kwa anthu ngati amene wawa kwa saizi yonena kuti panthawi inaliyonse imene sahabi wachulidwa wina aliyenseyo ngati ali sahabi akuti ife tikuyenera ndithu anthu amene wakwapemphera duwa kunena kuti radhiyallahu anhum chifukwa anthu amene wa ndi anthu amene anaphirira kwambiri kumbali ya mazunzo osiyana-siyana pachipembezo chathu chimene chichi tangoganizani mazunzo ngati amene wawa kufika poti munthu kumponya pa moto moto ndikuthima kamba ka mafuta ochokera mthupi mwake mavuto ngati otelewa atatipeza inu ndine atafika kwa inu ndine tikapange zinthu ngati ziti choncho abwenga olemekezeka ndithudi tione kunena kuti chikhulupiriro cha anthu amene wawa ndi chikhulupiriro chomwe ife tinacho pang'anali pano sizingafanane ndi pang'ono pomwe iyayi munga mmene hadithi ya ntumikiye sonyezera kunena kuti chingakhale inu ndine titati tisonkhane wina aliyense apereke chuma cholemekezeka ngati golide koma chochuluka ngati phiri la Uhud akuti sitingafike wina aliyense amene angapereke chuma chimene sangafike size kapena kuti mulingo wa zinchito za sahabi mmodzi imene iye anagwira komanso chingakhale hafu yake sizingatheke banga olemekezeka kamba kakupilira kome masahaba radhiyallahu ta'ala anhum anapilira kamba ka zopweteka zimene iwo anazipilirira nchifukwa chake iwo anapeza step imene yapamwamba kufika nakuti Allah subhanahu wa ta'ala kuwache milena munjia zosiyana-siyana mmavesi osiyana-siyana mbuku lake la Qur'an komanso mtumiki alaihi salatu wasalam anawachemeleranso munjira zosiyana-siyana mmahadithi muziphunziso zake zosiyana-siyana abalango olemekezeka tikuyenera ndithu pilikapo ulemu kwa masahaba ngati amene wawa chifukwa wina aliyense mwa iwo amene ife tingamtsatire ndithudi ife tisapezerako chiwongoko nangati iye ali sahabi choncho abwenga olemekezeka anthu amenewa ndi anthu amene ali ndi ulemerero wawo wapadera mpaka mtumiki alaihi salatu wasalam anafotokozaponso kunena kuti ashabi kanujum otsatira anga awa ali ngatitu nyenyezi biayihim muktadaitum ihtadaitum ati wina aliyense mwa iwo amene mungamtsatire ndithudi mudzakhala pa chiwongoko mopandanso chikaiko china chilichonse choncho mbani kolemekezeka ngati ifeyo tili anthu asilamu enieni tikuyenera kupangapo kanthu pa nkhani ya anthu amene amayima poyera cholinga chofuna kunyoza masahaba radhiyallahu ta'ala anhum chifukwa iwo cholinga chawo sichimakhala kunyoza masahaba nthawi zina koma kuti iwo cholinga chawo amafuna amunyoze mtumiki alaihi salatu wasalam ndi kunyozanso Allahu subhanahu wa ta'ala choncho tingathe ifeyo kuziletsa zinthu ngati zimene zizi kudzera kumuletsa wina aliyense amene angapange nchitidwe ngati umenewu kapena kuti nafenso tokhanso tiziletse tingawaletse ena kudzera kwacho ine kwaletsa pa zomwe iwo akutha kuyankhula kwanyoza masahaba radhiyallahu anhum kwadzudzula munthu amene ali wokhulupira weniweni mwa Allah subhanahu wa ta'ala ni munthu amene podzudzula ngati akudzudzula pa chinthu cha hak ngati akudzudzula pa chinthu choonadi iye samachita mantha ndi wina aliyense yemwe angamuweruze koma mulomo wake iye amayenera kudzudzulapo ngati zinthu sizikukhala bwino choncho mbanga olemekezeka ndi wasiya umene mtumiki alaihi salatu wasalam anatisiyira inu ndine pa nkhani ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum tiyenera kuwusunga tiyenera kuwakonda ngati mmene ife timakondera makolo athu amene kapenanso kuposera iwo ndikafika apo mbalango olemekezeka ndikusiye mmanja mwa Allah subhanahu wa ta'ala kuti assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.